Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin fulfulde sakiraɓe on tinnoto jafoɗon saabi de wattu o ka ƴaɓɓiriki ko heewi e mbiyan ɗum woni jeena yiyande ƴaɓɓirima ɗo silima e sappo jeɗɗi nder maison de la presse Bamako on. Kanko Imam Mahmoud Diko keñen mo yaltimo yiide yettinoɓe kabaruji ɓe o holli tiwiri kala ko kayi en kalta ñalawma hande o dow makko fo yo ɗum pene ɓaleji krim caggal muɗum ɗo haali hon ɗati politique gori leydi Mali ndi. Président Assimi Goïta wiyama mo hani yiidude e yewga e pelle politique ɗe ñalawma hande altinere koni fana muɗum fa ƴewto ɗati heeɗiɓe kan yaltinde ñalawma hande o fa ɓe gaɗa batu mawɗo mo ɓe noddir assise national refondation de l'état. Ni tekiti yontere nde kabaru ɓornaki leleydi meɗen ndi ɗum hollitama wattu joni o nokku noddirteɗo palais de la culture Amadou Ampaté Ba wiyama yimɓeɓe iwri nokkule kewɗe warde hawtinde le oɗo batu mawɗo faɓe kollita ko nayri banggal fina tawa leleydi meɗen ndi ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min jogguini oɗo bettande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Oumar Waygal jooɗi ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirteɗo Mamadi Keita won to ɓoggui jamɗe to hollitinde wiide caggal komo doƴƴini lebbi kanko Imam Mahmoud Diko yalti kasen o yiyama yesso journaliste en ɓe keñan fa kikiɗe jaati o yiya yesso mabɓe caggal komo tili duwawuji mabɓe ɗi ko fewte mabɓe o haali hono kabar leydi ndi wori o wi do kala ko kayi en kalata ñalawma hande o dow makko fo yo pene. Kanko Imam Mahmoud Diko do wi won yimɓeɓe waddinno imma daraji le ko ƴaɓɓino ko ɓen fo jambikimo ñalawma hande o fa keɓen famtare keɓɓe nde sitansiriɓe.
O Mamoud Diko on hoorejo fedde M5 ne o holliti kortal waɗa hannde ngam yo juulude e duɗinade leydi ni e fuɗedda muɗum o hannde o misiti ko waɗida yogaɓe famayi ko kortal makko on dogotoɗo muɗum yogaɓe yennimo haalimo haalaji bonɗi do beme ande ɗe caggalno o waɗi immadraji waddegal kortal waɗa hannde ngam yogaɓe holliti wi France o wotni goɓɓe di holliti wi on wotni yimɓe lonɓe hiite ɓen ɗu ɗum waɗda hannden o holliti o wi kanko o wotinaki leydi France o wotinaki yimɓe lonɓe hiite ɓe o faminti jama hannden o yadda agali kan e neɗɗo fota waɗa terroriste yo ɓiɓɓe leydi mali noon o hunde fof natto saabe de torade leydi hannde yo jantude e yimɓe lonɓe hiite ɓe o wi kasin yimɓe ɓe o haɓiɗi e mumen le fedde mai M5 ne ɓe ko yeewi mumen hannde jambikimo haalta inde makko lobbere ngaw haala inde fe goto o yi kuɗittaji waɗaɗe leydi ko ƴaɓɓi on o waɗi immadaraji dan bawɗe makko du leɗɗi kulleji oye ga ɗum fo e tawede o watte koña makko e kuɗitaji fe gotel muɗum oye on ñago hande ɓiɓɓe leydi fo e da muɗum tinno hokkodira juuɗe yalla leydi ana yaaha yesso laamu on duttinno kasin kan e fedde sida international ɓe fuɓe tinnoɓe kowrado gota saabu dina ɓiɓɓe leydi malɓe ɓe natta ko maccuɓe ɓe wasta entude kasin lobbere nde leɗe kadane waɗani leydi men nini koye on ñaago laamunkoɓe laamu hakkudirajo tinno heɗo baddi leydi fo e da muɗum yalla pati mali ana heɓa torraji ƴaɓɓinde nanna muɗum kasin
ɗiɗo kabaruji foɗoma dow beme amen ande to dow page Facebook kaña compte Twitter studio tamani ñalawma hande wiyama kanko président Assimi Goïtama hani yiidude e pelle politique gon le leydi meɗen ndi yoga e haalaji ɗi fotno garan yo wadde dow hono batu mawɗo anniɗo wadde le leydi meɗen ndi kanje pelle politique ɗe hoɗoɓe domtiri oɗo batu fa keɓe famtade keɗɗe Abdoulaye Kassé kañe sitansiɗiɓe.
Amadou Koita kanko o won e walde humaninde yalla transition ana wooɗa o wi emo yelo sanne sanne président transition Hassimi Goïta hettino jama o mo Famadou hoɗum woni ko yimɓe kuli hoɗum woni tiɗallaji muɗum e ɗiɗo batuji jodde kalal kawral ka omo salmina sanne sanne haqqille Hassimi Goïta o e yidde muɗum kaldal.
Mene mi salaki joƴƴinugon batu o saabu dena leydi ndi wonɗele muɗini yo kandal e kowral meɗe miili hannden hoorejo leydi ndin ana ha nanggurde kulle ɗin yalla ɗi batuji ana heɓe waɗe ɓe hollita charti mo wotigaji ɗi warta waɗele muɗum meɗe miili hoorejo leydi ndin kañum ndin bata haala hungo amen.
Jamil Bitar kankude hoorejo parti mouvement citoyen pour l'alternance o wi eɗen kaani yaade ɗiɗo batuji jonde kalal kawral saabi ɗum woni ko jama o yeloto non mo wiide kanko Jamil.
Hollutunde haqqille muɗum ɗuuduna ana lamda le laamu démocratie ga sinde wi ko haalɗo o ɗum naato goonga so wala ɗum a jokkata jama o ɗuudi haqqille bonde ko heewi malinkoɓe hannden ana du o yalla ɗi batuji haalata ana heɓa waɗede leydi ni saabu homo fof ana yiɗi leydi ndi huncine hoore hannden.
Komin jiɗi micintinde on tan joni woni koyɗe ɗiɗi ɗiɗo batuji jodal kalal e kawral ana sottine hannde ɗum e anda mani woni ndeɗi kaali wadde jaari jaati
balɗe sappo e jaggom immadaraji faɓe cakko torraji gatteɗi fewde rewɓe ɗiɗo kabaruji hollitawede fuɗɗi ley yontere ƴaɓɓino nde le leydi meɗen ndi ɓe gaɗino dango fewde jaleñi ɗi tinno gattalen koyɗe muɗen faɓe cakko bonadaji gatteɗe fewde rewɓe noon yimɓele huminiɓe kabar haqqeji rewɓe le leydi ndi kollitiri wiide ka ɗum e tawde fo yamber nde ɗum waɗa kali tatteji ɗi fo le leydi meɗen ndi Abdoulaye Kassé.
muyugol wayilitere no yaawiri fuf fuɗɗi kulikol ɗum fuɗɗiri dow ñannde aljumaare 26 lewru novembre 2021 jama o sona waaja tafonso ɗo fuɗɗi kanankoɓe dow kollitama mbajama dow tinno kaɓa e tiɗallaji mawɗi ɗi rewɓe goni e muɗum ɗe campagne o tumutuma adure fuɗɗi ɗo fuɗɗi to illa ñannde alkam saare ɗon e ɗon wakkati nde fuɗɗi nden yimɓe jalloɓe yimɓe kañum adi fuɗɗude ɓen ɗon woni troupe théâtral sababu bangu e ley koɓe jalata yimɓe ko ɓe mbasali haalde haala tiɗallaji gonɗi e rewɓe ɗi ɓe mbasali wajade jama o dow ɗum fuu iɗum dogo dow e haybude yalla tiɗallaji mawɗi ɗi rewɓe e cuhloe dewoyi goni e muɗum ɗi hono kuncorto tumbutuɗo e ley on ɗo wakkati jaate ley ɗinɗo balɗe jeegom ONG ADSAP kañumdi udditi kaldal kañum e sukaɓe janggoɓe lekkol ɗum e masina région Ségou e ley ɗin ɗon gajade ñande asaweere nde ɓe kaali haala hono sukaɓe toyeteɓe sana pije ko nandi e géno ɗum cuuɗi lekkol to kañum e sukaɓe rewɓe kurtinaɓe wajibi illa duuɓi muɗum jottaki e kañum e woɗɗodirgol ɓeyngu ɓeyden hendu ɗeɗo balɗe sappo e jeegom muyogol waylitere ɗoni e tiɗallaji gonɗi e rewɓe ɗi ma heɓali waɗede yoroso kañum e nokkuji kewɗi sanne sanne e ley leydi meɗen ndi
musiengaɓe gonɓe ley fedde nde noddirta 15 octobre signataire ɗeɗo ndeɗo dewtere ɓe hollita mbiyede ɓe gaddi batto mabɓe noga e jeegom lewru novembre ndu le majjon ɓe mbihiɓe fo ɓe jeliki ñalawma hendo yallah hono article 39 sariyawol keƴontongol kabaru golleji mabɓe kañum jobdiji mabɓe ɗo hani huncinirede hoore ko yaawi ɓe mbi so ɗiɗo sariyaji kuncina ko yaawi du ɓe gaɗa hono koɓe mboyi ko murtire mabɓe nde anda ka fuɗo haɗile ko warata ko ñalawma ɗum woni keƴƴenaɗo wattu joni o hokkabaru fina tawano hani hulitirede li beme andi to ɗum waɗama ley noga e jeegom lewru novembre ƴaɓɓino ndu kawtal mabɓe joyo ɓalle nokku o fina tawa hani ɓeydirede kañe wattu joni hono fina tawa hani yarde yesso kañe hono fina tawa hani hollirede le tatteji ɗi fo le majjum wiyama video ngaji fa yettoyo koɓe noddirde DC animé ngaji e haalaji fo garan wadde dow hen fa keɓen famtade keɗɗen sitansidi be Abdoulaye Kassé
jeggal ngal kortal sukaɓe janggoɓe université de gouvernement ɗi kañ darin e hoore mumen holliti video ngaji ko heewi ko natto saabe haɓde torraji yoweteɗo rewɓe ɓen
minen mi rewɓe noon e ley golle amen o miɗen kaali milde miɗen kaani haybudu du e haalde haala hono rewɓe ko gollete golleji mettuɗi ɗi kanda ko e ley golle amen numérique o min kana yeggitidde oɗo banggue miɗen kaani wadde andal amen e komin paami ko ɗum fou e ley goɗɗo haɓɓo e ley ko golle o fuɗɗi warde hande ko yimɓe komin keeɓi ana heeɓa capanɗe jeenayyi
neɗɗo
nelaɗo ministére nde lekkunmi numérique o o holliti wiɗi golleji waɗatte sukaɓe ana natto saabe ande ceggal leyɗe madame Koulibaly batto ko ma Aminata Sokouba
video ngaji ɗiɗi woni ko hollaɗ ɗon enne video ngaji ɗiɗi fo a tawan fuu ko fina tawana ko hiɗɗi e meɗen misalu hono haɓo wannogo kirina go kañi e nde haɓo nde tubakuɓe garta fa naata ley leydi meɗen ndi no ɗum fuu famin cuuña sukaɓeɓe miccito ɗiɗo golleji miila du wadde ɗum golle muɗum saabi on ɗon golle mo nafaka heewi muɗum sanne sanne
ceganɗe balɗe 16 jours d' activisme o yimɓeji ana wawi heɓude dow beme ande nde video ngaji ko hollitita torraji yeweteɗo rewɓe ɓen
le jakkita yontere nde kawrtal ko nayri banggal ɓornaɗe ley leydi meɗen ndi wiyama ɗum waɗi nokkunodirteɗo palais de la culture Amadou Ampaté Ba yimɓeɓe ɓe iwri le tatteji ley leydi meɗen ndi foɓe gonde hollitinde ande andanoɗe ley leydi meɗen ndi sañoɓe ni kañe ko nandi e muɗum fa keɓen famtare fande keɓen sitansidi be Abdoulaye Kassé
ɓamde kay fa yaade kidal kadduleji meɗen cañaɗe iwri paale leydi ne fu wadda fa wara hollite jama Benjamin Sangala oyo hoorejo fedde entretene commission des textiles et médias le leydi malni o holliti oygal kortal ana walla sañoɓe mali heɓde hunde ɓeyda du keɓan leydi meɗen yarde yesso
oɗo wakkati ana sabimbina kulle kewɗe eɗum sabimbina min andude e wattude kulle fina tawa meɗen enen jaati ɗum waɗa sababu ɗum so yimɓe golliroɓe juuɗe ɗum hono cañoɓe en eko nandi e muɗum keɓano guurira ɗum holla en ko gonɗe eɗum wirfintina en caggal du soɓe ɓinguel adama wakkatiji a tan kaddude ko wattata ko ɗum hollata ko woni jaati ene eɗum wawi nafude du keɓal e ley leydi
yogaɓe holliti le nukku o wi ɓornago kaddule moƴƴinaɗo leydi meɗen ni ana nato saabe wattude dardia e fina tawa leydi meɗen e uddutunde laabi golleji
yiɗo wakkatiji ɗi gonɗe mum joni ɗon ɗi ko watte joni ko ana sabimbina mi andude koye amen andude ɗum e ƴiɓi e andude fina tawa amen yiɗo wakkatiji ana waɗa sababu so mali nangguira soobe hono hunde muɗum ko kañum jaati moƴƴinta eko fine so tawi ɗum ɓeydan jawdi e ley leydi ndi waɗan sababu ɗum yimɓe hewɓe keeɓa golle ɗo guura
hollude gonɗe kaddude cañaɗi fuɗɗiguel ngenden alkamsara noga e jeegon lewru novembre le nokku entretiteɗo palais de la culture o ɗum ne timma altinerene balɗe noga e jeene lewru novembre
en jaran kabaruji meden coronavirus be kolliti le kenya yimbe le chapantato en janyam nyaw o yaye muden yimbe le sappo en ay kanyon gon sabtana didon do kanyen keddili hen an holliti hebbe nyaw o lilidi meden di yimbe le unay sappo en jaddo me temetato e chapantato en janyam yimbe le samtana be yimbe le unay sappo en jom e temdro en oga en jattom yimbe le heddi be li himbe yimbe le temen jagom en joyon jaran kabaruji coronavirus le balle tekiti de fu nyaw coronavirus an yatan heba sembe le leedi ndi wattu joni dum wembe sanne lamu kobe humnibe kabaru challal be ndi ko lati sababu mudum ko sakiti ko fu jama rewata dati biyaade no nedda hani rentirade o do nyaw no worri yogabe dufa hande jaba e fesade be bi hewbe ngoni be pesaki sa jewi le leedi mali ndi fesi be le tem dro fu dum burta yimbe le didon dido kabaruji be ndokki dum noga e joy lewru novembre hitande 2021 fa kebe famtaade no dum wori kedde mo kanko docteur Sek Amadou Tidiane Traoré yo kanko laami suudum no direction nationale de la santé publique et de l'hygiène le leedi meden de comme sifir do hen
depuis environ 3 semaines
ana wara jonte tati jon yimbe le temde le chapan jiti didi wonbe nyaw covid-19 fo onangata yontere fu miden jukkodo yimbe le joyon njawtobe yontere fu dum holti tawide yontere fu atawan joyon ka yonki mo heddo nyaw o neddo goto ana maaye nyaloba fu so gonga o kabaru o ka no wori dini wala ko nini mi ana hani min jalta mi kala do hen yalla yimbe be ana heba tiddinde dabereji kulitaadi yalla du ebe jaba yaade pikka yaade nafaamu du ana momni sanni mi kaltana yimbe be du wiide le jonte tati bettidi le hakkune galluje chapan jeego e joyi gondi le leedi malindi sapo e jeego ka fu nyaw o ana wonno e mudum galluje noga e jeddi nyaw o woni le mudum hande le hakkune region aji di du jeego wonno to nyaw o yia nga hande le sapo hakkune region aji di fu atawan jeena e ka nyaw covid-19 fo ana tu ana hani yimbe be fa ma wiide nyawbe covid-19 fa heewi ana hakkune mabbe dun ne ebe frati modo hebude kambe dun nyaw o so be teddina e dabreji kultaadi ko woni wuddo dirde yaade so pikkoyo na do imade so yotto lo cuddo go toroji di fa jawto
non pas recours au service de santé.
Wattu jono min ngara min dokka landongol professeur Samba Sow lamir fedde noddite INSP li leddi meden di ko ma sifi do hen
jawali doktoro minka yimbe be nyaw corona woni mudum be anni beydo tan hay si makudu anni heewa miden kani hulde na
donc vraiment
les variants là
si ngaji kisi nyaw o mo jido o miden gondi he laboratoire ngaji di fu ana kani fudude joni joni haybudi yimbe be miden gondi e haldude du golidibe amem fe oyata seeda si nyaw keso jiado maldo fu ana hani wadede analyse ana hani ewede fa ande mi ngadan du no tawrete laboratoire ngaji gondi le leedi miden jati ewata den don nyawuji kany en kaybata du sa hajili joni test ngaji nyaw corona riso anni yupi le ci doctor me fa dat majji andara fatima mi de mbiye yimbe jaha ngado e teste ewa yalla ane mudum kalda do fu yankay nyaw coronavirus wala e mudum hay kebo andudu ne ne nyaw o andama e ma law de woni ko minen dum baye wat andema hunde de woni ko bawde habude nyaw o illa law do e makko bonnude
professeur so a jarama sanne do kaddi ten bete hande do kabaruji meden jowi do coronavirus en ji ko warata
sijo tamani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de la Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Se grave jallo ne le raison ngaji meden di hen puddiran do tumbutudo be kollitire kawrtal fuddi ton jowi ngal wattu jono do kabaru jam e deejer lanni be ngal do kawrtal e fedde no dirtam bembere penkanto tukor galma be fedde no dirtat doni blog le kodo nokku se urude ngardam fa nokku no dirtat yoro so wiama jenginobe didon kanyi en le noka e jekom lewru novembre do yimbe le bombe sumbu kanyi palli dum ton wakande be tilno nangoyde cioggu jobdi mabbe nokku no dirtedo kuri wiyama jamaare wonde tonde kañi seedi wiide beedo yimbe la kala ko tawa e joodi mabbe fu tetama moto ngaji mabbe kañi fa yotto telefoni mabbe fu no holitira o wiide se urude ngardam fa do kuccala do neddo goto kañi woni barmo le hen tato wobe kasen keddiki le hen taggal ko kamio remarque goto wat ton accident no do kolitiri wi li lamu kuccalo dido kabaruji yimbe la wonbe tonbe kañi en pabiri min do do tugor gal kanko kedjala men gondo fa li lamu no dirter lamu nokku no dirter kuccala barmo be fudu wiyama wattu joni o hono yimbe la barmo no be wiyama taton be kanyen keddi le hen non do kolitiri wiide sekrab do katten bete hande do kabaruji meden di mi joti on sanne hedade he yo jamen ido kabaruji fodo mbay be do bemba me andeto on baman www.topresidiotamani.org no noddido do numero viamo mere mere 37321 fande fande fe no kon andeto no do e ser yo termede de anowoti wassalam
tamani.